Nimeona yao yote kote, tena bado wanang'ang'ana. Oh no, siwezi calm down, ni soften kuyaona haya haya. Wo kweli na ujulikane, ila kwa ubaya noa. Mchenda kukomvambire vaumanye mokoli. Vatana bout vauye, vatana bout vauye. Oh, it's painful, my lord, help me. Oh, it's painful, my lord, help me. Huyu baba wa amani upendo ameujaza wema, siku zote ana like vile ulivyo, akujaze na mema. Yani uwe fine, usije ukadai bila yako time, kwani uchungu. Yani uwe fine, usije ukadai bila yako time, ah.
Yani uwe fine, usije ukadai bila yako time, kwani uchungu. Yani uwe fine, usije ukadai bila yako time,
ah. Kukombambire vaumanye mokoli.
Vatana bout vauye, vatana bout vauye.
Mchenda kukombambire vaumanye mokoli.
Vatana bout vauye, vatana bout vauye.
Oh, it's bad.